always on you.
Made beats on the beats.
Havegeza ho mureke umundekere. Oh, numusaza wanje ntacyo ibyo simbyitaye.
Niwe wanyemeje ubanza naranasaze. Oh yeah.
Nanjye ubwanjye njya nseka. Viye wanjye ntanyima.
Urambi mukasi nyesinzi icyo namuha.
Ni ungeza mu bicu azi ibyo nifuza.
Oh, I surrender to your love. Arateye nangikiriza.
Akura kazi kose kandi neza. Mbega umuntu mwiza azakumana nanjye.
Nibyo mudakeka ni we wenyine ubizi. Mbega ukuntu aberwa umusaza n'umujene.
Do me every day
in a better way, way.
Nanjye ubwanjye njya nseka. Viye wanje anyima.
Do me every day in a better way. Numusaza wanje ntacyo ibyo simbyitaye.
Njanumba bamupinga ngo uyu musaza ntagateje. Niba mundekere nibuze neza irangamuntu yanjye.
Ami ibyo nifuza akunda kubikuza. Amagashahara buri munsi kenshi umusaza tanga kea.
Stole my heart like a magician. Anyera gasho.
Every day ni valentine. Bikundiri cho.
Oh, I surrender to your love. Arateye nangikiriza. Arateye.
Akura kazi kose kandi neza. Mbega umuntu mwiza azakumana na.
Nibyo mudakeka ni we wenyine ubizi. Mbega ukuntu aberwa umusaza n'umujene.
Do me every day
in a better way.
Nanjye ubwanjye nyanseka. Viye wanjye nanyima.
Do me every day in a better way. Umusaza wanjye ntacyo ibyo simbyitayeho.